Wake up music.
Ebi no bicha ne bigenda na emukama tashuka.
Ebi no bicha ne bigenda na emukama tashuka.
Yagalo chimanye timukama yo tashuka. Avena we chisera chonango mwesize. Yesi mwana wa mtu wasubiza tukiriza. Yazukiza Lazaro muntano kumanya talimba. Ebizibu bize wesigame kwoyo Yesu. Entalo zize muyita kuyambo ya tachuka. Ebiro bicha nebigenda na emu kama tachuka.
Ebiro bicha nebigenda na emu kama tachuka.
Ebiro bicha nebigenda na emu kama tachuka.
Ebiro bicha nebigenda na emu kama tachuka.
I raise my voice to the most highest. My mighty God big and the biggest. I love you, love you so selfish. Every time I need you, you always present. Hey, you are really my God. Tikarira katidi na virodi. Na kuhorentinga ni nandirodi. Katonda wange ni bodegradi. Kwa mwakala Yesu ye pinikodi. Ha, wanga mpepa siwadi. Echiso katieta sosola. Echoku vidite yefula. Choku satu ye kwa gala. Anti ya bachira. Okuvedanga ya vikola. Yesu ya vikola.
Ebi no bicha nebigenda na emu kama tashuka.
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 My God is my consider, my defender, my provider. No matter every situation, His name is ready to save you. Mwana wa muntu no kulimba tana kulimba te ya limerewa. Chasubiza mara ya tukizo no mwesi kwa teti echusa. Idolo koki, ido ya tuli. Idolo koki, ido ya tuli.
Ebi no bicha nebigenda na emu kama tashuka.
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 Ebi no bicha nebigenda na emu kama tashuka.